zi campaigns okusagula kalulu ka president ziddamu lunaku olwaleero oluvannyuma lwa kawumulo akiganda lya weekend nga besimbyewo bakyalana te mu zi districts ezenkizo mu Uganda yonna. President Yoweri Kaguta Museveni wa NRM olwaleero akalulu wakukawenjeza ekisolo ne Rwanda, ate munnakibiina kye NUP ow'oludda oluwakanye Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa ennyo nga Bobi Wine wa kutalaga Kawempe North ne Kawempe South. Abalala okuli Robert Kasibante ow'ekibiina ki National Peasants Party ali Abim ne Kotido, ate Retired Major General Gregory Mchamuntu owa NT ali Bududa ne Namisindwa, Songa Nathan Nandala Mafabi owa FDC ali Toro, Mubarak Munyagwa owa Common Man's Party ali Rakai ne Chotera, Joseph Mabirizi owa Conservative Party ali Moyo, ate Bulira Frank owa Revolutionary People's Party ali Abonge. Zi campaigns zino zisuubirwa nate okugumizibwa ennyo ddala mu nnaku ezijja ng'abali mu lwokaano batuukirira abalonzi wakati mu kwetegekera akalulu kabona akabindabinda ak'omwaka 2026.